midowga ardada koonfur galbeed Soomaaliya tababarlanka diyaar garoobay imtixaanaadka dawladda ee fasalka 8aad aan qoobadii ardada sanad kun galayti imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka kulanka oo la qoobadii jaamacadda Zamzam bay dhaba way baan goorintii ujeedka kulanka ku warbiyay waana ku dhawayay qaar ka mid ah ardada ku faa'iideysatay kulanka ee lanka diyaar garoobay imtixaanka qaran yang mahadnaqay maamulka iyo waliba hoggaanka midowga ardada koonfur galbeed
magaamin balaaray kram maxamed ade ma baan ku mid ah ardayda geek oo qayb galay training ku eedkeen qayb badan iskoolkan ku socdaan way bay school bay doon model school eedeyda faraxsan intan qayb galay training ku ustaad cali nuur eedo oo ku fahamayso ma balaana eedeyda ma
soo socday school bay doon model school ee geek ma baan training oo day training oo skills oo wal akhrisay ma baan in gooday maalinkaana eedeyda ma seniorta maalinkaana ee tan kale ardayda dhamaantay ma barjeentay oo isku faa'iideysan dhamaan ardayda koonfur galbeed oo intern iskulsheenay mistan ee ma barjeerta dhamaantay inta iskulkooda faa'iideysan tan kale mid ma had gaar intan ku nay midowga ardayda koonfur galbeed macallinkan oo hani awaguli oo geeka trading intan siyaay oo ardayda school ardayda siidada oo koonfur galbeed ee dhamaantii horta ma bisin rajayntii oo iskuulada faa'iideystay trading kan oo ningowdi midowga ardayda koonfur galbeed ningowti inta iskuul faa'iideystay rajay ee tan kale ma barajayntii oo intaanka dawladda ku wada guuleysan doonaan dhamaantana
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ismaay may balaaray hasan ali hasan oo ku socda baydhowa model school may bagay ka tabark inta ningowdi trading si faa'iideen ku faa'iideysin macallimiinta iyo dadka ningowdi haqaab gaabeen eedan maasiin may baan tun ku mahadaliyaa midowga ardayda eedan maasintii shaqo feyla wadana ma basanana horan ka socda.